Sanyukira kumbali ndaba muri munda ninamu kutia kubaba kuteze banji nyeyo wankulira fike yangu bakuba olio mukwenda banze nekala yeyo bambi echankala nyeno banji pereza kachayi otate kendula sanyuka oli bambi sanyuka oli njakala nzeka kwa honga nkaba
sanyuka Manyibosula, tutula mchombo chomu kwano Echikatika babiri, chizude maikwenyo njagala Bye wangamba bye njeni vyo kola Zendele none kumisinga, ngana welye yo misinga Kiliso ye kubye mfunde, togenda nawe chilo linde kodia
Nsanyuka oli, bambi nsanyuka oli zemu Njagala nzeka, bova onga nkaba
Nsanyuka oli
Zendi wano pulira ntide omugwano gw'okunzinziza amaanyi Nkubira pulani wanzijayo mubalimba Mberawo n'endoba ng'ogenze Choto manyize ndwala lwaki oyagala nzonyize Mberawo nga nkaba kusaba nfuula sikali Soke nkulage security
Benda byeyo banji nyote balina mpisa Oli mwana mugonva nsana Amaso gangu wazi Unankoza sanu musango Kulo kuchatulecho Kamu kiloza priti nso Kengumuli revyo Umfunira kasale Kena kukumi senu Jagala chosa banga ndeta Nange chesa bango leta
Nsanyuka oli Bambi nsanyuka oli Nse Njagala nzeka